manuman no potordo o neddo lohum o acci jande e kol illa cuudi potordi ngam o nanga golle pembol gol o roni e babiko
e kol denetti
komi fudda gollal gal lokol natumi gina ko lokol on wadaaki den natumi ekkitaaki pembol gol igum welikan du tawangal an ngam mi tawi baba no femba fude der gollal gal du sey ni yettore Allah mi do heba ko humti haaji am fu mi haydu fu gacce gon der gadol ma
skay man dital kangara
manu mamman no weltoro e golle de biiko woroni e makko
kane kan imana ay
weli kan der majjun kan woni bibbe am bodaki tawangal engal kenningal sengu omo wawi wonja mako omo wada du ko fer min e hore am baba an tokkumi ekkiti do eladu Allah barkina
ko matanto da kali wolo ban
joni hasan wala nani November ginandam fadde mun nyanyude der golle pembol day sukabe umma tore sedabe kan gatta dum
leso mo wicce bawo
wallahi handen do pembol golni mi woni himbe mawbe no nodda kam mido yaha mi fembowabe mi warta do
himbe ginisa
chaka pembol fina tawa e mo jaman hasan manu mamman wattala diddin fu gan heba fitta muraduji mun.